Jan Jaron Gare Naro Republic. Buddha Bows. I know you miss me. I miss you too.
It's the kids, baby.
They call me Badman, Counselor Jan Jaro. Nasimama juu ya biti leki kangaro. Kitambo kwenye game usinipime ero. Kizingua na kufua siku tupi sero. Yo, nimelelewa na matab shata. My big papa, hoodies I'm a gangster. Kama ni waki si so gay hapa. Ni disaster, si roll na my haters. No kinikuta kwenye politics. Take care cause I know what about this. Yeah, na rise to the top Mr. Chicks. Mindo luda peke ambaye sina Chris. Eh, change your flow, pack a melodies. Now I change a man, sees bill apologies. Wash up there, kwenye strategies. But the boss need to back it kwenye memories. Yes, sionekani kama Terminator. The counselor, need to Mr. Capoeira. Full time na my bank teller. Nasabi hella, domana na you feel better. Usishangae ni kitu legendary. Naza kuchana kabla hata kwenda secondary. Vesini ngagi ni stationary. Machupa ya kumwaga yes internationally. Kama tupaki izarakati lazima utaka. Ki arakati metayakati sasi ndo bala. Bombo klati miadarati wata kushaga. Nikiwa mdogo sana nilisha kuwa superstar. Tete madi poko niweka juu. Tulivo towa anajua mambo kawa full. Oi oi mzuka kama Saigon. Leo natema sumo kali kama Python.
Download kupitia VidoBoy.com kupata nyimbo mpya.